waliwo kulumwa mu moyo okuletebwa HIV kulibe tusobya kukatonda wafe ngobuyinza nebitibwa bituwaze Dawudi kabaka omusira eyali ku mutima gwa katonda mulugero lwa wulia waliwo bingi byetuyigamu yafukibwako amafuta nga mugazi nnyo eri katonda ekyo tekyamulobera kusobyanga olw'embeera y'obuntu ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi olwo nadduka ne yeenenya era yalaba omukisa yafukibwako amafuta nga mugazi nnyo eri katonda ekyo tekyamulobera kusobyanga olw'embeera y'obuntu ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi olwo nadduka ne yeenenya era yalaba omukisa ng'amaze okukola amawano yasindika obubaka ku lutabaalo basale amagezi uli attibwe awasa omukyala we Yowaabu teyalonzalonza ku kiragiro kabaka kye yali akoze omusaayi gwa Uliya ne guyika awatali musango yafukibwako amafuta nga mugazi nnyo eri katonda ekyo tekyamulobera kusobyanga olw'embeera y'obuntu ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi olwo nadduka ne yeenenya era yalaba omukisa yafukibwako amafuta nga mugazi nnyo eri katonda ekyo tekyamulobera kusobyanga olw'embeera y'obuntu ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi olwo nadduka ne yeenenya era yalaba omukisa Nemo buganga kwe tutenda Ea zimba yekalu Yomu kubibala ebye chibi Mukama ya sala amazima Teya mubali la chibi olwebye byaliwo Emirembe olwa nejiba Mubaka baka bwayali ngalamula Yafuke wako amafuta Nga mugazi nyo eri katonda Echo techa mulobera kusobyanga Olw'embeera y'obuntu Ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi Olwo nadduka ne yeenenya Era yalaba omukisa Yafukibwako amafuta Nga mugazi nnyo eri katonda Echo tekyamulobera kusobyanga Olw'embeera y'obuntu Ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi Olwo nadduka ne yeenenya Era yalaba omukisa Yafukibwako amafuta Nga mugazi nnyo eri katonda Echo tekyamulobera kusobyanga Olw'embeera y'obuntu Ekyamufuula omuzira bwe kumanyanga ensobi Olwo nadduka ne yeenenya Era yalaba omukisa